okufuga obutonde ebimera ebisolo ku ttale mbikuume olw'obukulu bw'omukama kusinze misana nakiro ayogera kigambo byonna n'ebiwulira oyo yekitaffe mu katonda gwe nkugamba bwakisa esibuko y'okwagala kubanga yeye
Tchau, tchau.